Aisa wasajja nze JB wa Lusimbi katikiro wa Buganda wamu n'Obuganda bwonna tukweyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ago ag'omwaka guno tukwagaliza obuwangaazi ate n'okulembera Obuganda n'enkulaakulana ey'omu ggundu. Aisa wasajja wangaala.
Mazari magasa masaje mpologoma Mamaka wange Awangale Omana wa mutesa murame mwambula Mpologoma yange
So mazana woka mkusasina So masaje magaliza upatate yenduji Mpula kuna nyobu ganda Onsome sobu ganda
Kwebaza, nuburi mbera, totule kere rangako Njagalo kuwane nyo, njagalo kuyoza yoza Ngansaba Allah akuangaze Tukuyoza yoza, tukuangaliza, tukusanyukirako Saba saja, kumazari mwango Praise and dance, kawesi
Sajjawo Haji Ahmed Bamweyana n'engatta ku Katikkiro bajjajjaffe abataka abaana b'engoma n'Obuganda bonna okukulisa nannyinimu Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwago Ssaabasajja Kabaka wangaala.
Ya wakala kolete, mutanda tute Obuganda bula paka wala ako Ngewe panja liwete Engoma sifugati no kuanga muche Okumula babuyo mwaka nga batega kamuche Basuruma uganda kukubanga maje Kabaka mwali kaje chinja chinje
Siri kutirira Chuchu aibene Ndi waka simba kusajia omulumba mafi aswa lukata Siriva kumula mwa Era mafe wentio ndaira Tuoli mawe ndikwa Wagaliza mazari wake
sanyo Twandi wate tutia Waka otoba Twandi wate uvi Kande pesa nyo
Kanya mungeri yetuddukanyamu Buganda n'obwakabaka bwa Buganda